tuje mu Rwanda leta y'u Rwanda ivuga ko nta gwitwazo ibihugu bya Afrika bizokongera kugira banka kurungika abasize bagize ibyaha mu Rwanda ni nyuma yaho kuri uyu wa gatatu inama nshinga amateka y'u Rwanda yemeje amategeko yemera amasezerano yo kurungika abahanywe n'ibyaha hagati y'ibihugu bya Ethiopia Zambia na Malawi inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi
Leta y'u Rwanda ivuga ko yahagurukiye gusinyana amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha hagati y'ibihugu byinshi bya Afurika mu rwego rwo gukurikirana abasize bakoze jenoside mu Rwanda bagahungira hirya no hino ku isi umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Evod Uwizeyimana avuga ko u Rwanda rumaze gusinyana amasezerano n'ibihugu byinshi cyane cyane bya Afurika uyu muyobozi akagira icyizere ko nta rundi rwitwazo ibi bihugu byasizanye amasezerano n'u Rwanda bizongera kugaragaza byanga kohereza abakekwaho ibya
cyo tubona bizadufasha nk'igihugu nuko noneho zanzitizi zari ziriho z'ibihugu byatwimaga abantu dukurikiranye bivuga ngo nta masezerano yo koherezanya bari guhari ubu noneho arahari nta rwitwazo bongera ngo hari ibihugu byagiye bigorana cyane nka Zambia Malawi ni bimwe mu bihugu dukeka ko byihishemo abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda byagiye bigorana cyane cyane byitwaje yuko wenda aya masezerano atahari ariko icyo nababwira nuko ari amasezerano kugira ngo asinywe haba bisaba ubushake bwa politike kuko hari n'icyayasinya n'icyashyire mu bikorwa nabyo birashoboka hari nk'ibihugu byagiye byinangira bidashobora kutwemerera gusinya na bene aya masezerano ufashe nk'igihugu nk'Ubufaransa
nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeje amasezerano yo koherezanya abahamwe n'ibyaha hagati y'igihugu cya Ethiopia Zambia n'igihugu cya Malawi Ministre Uwizeyimana avuga ko u Rwanda rwamaze gusinyana amasezerano kandi na Congo Brazzaville bakaba baratangiye imishyikirano n'igihugu cya Mozambique ndetse na Zimbabwe gusa uyu muyobozi yemeza ko u Rwanda rudapfa gusinyana n'ibihugu ari bigomba gushingirwaho
buri gihugu dusinya hari impamvu hari igihugu tudashobora kureba tukavuga tutari ko se wenda nk'iki gihugu aya masezerano yatumarira iki wenda tukaba dufite amakuru ko nta muntu n'umwe nariyo nubwo bene aya masezerano asinywa cyane cyane akanareba no mu bihe byashize kuko aya masezerano menshi aba afite ibyo bita effet rétroactif ntabwo ari ukuvuga ngo atangira gukurikizwa ku munsi yashyiriweho umukono ngo azarebana n'ibyaha bizakorwa muri avenir oya abanarebana n'ibyaha byakozwe daro passé kuko hari n'ibihugu usanga mu rwego rwa diplomasi bishaka ku gusa naho bikinisha u Rwanda bikavuga bitari ko twanegosiya twaganira ariko ibi bintu se bizarebana n'ibihe byahise cyangwa ibihe bizaza abo twibaza aho dushyira imbaraga cyane ni ku bantu bakoze ibyaha bya jenoside ariko hari n'abandi banyereza umutungo w'igihugu hari n'abandi bashobora gukora ibindi byaha bitari jenoside
amategeko yatowe kuri wa gatatu asigaje gutangazwa mu igazeti ya leta akabona gutangira gukurikizwa ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwabwira Ijwi rya Amerika ko mu madosiye asaga 800 bwohereje hirya no hino ku isi asaba ibihugu bicumbikiye abasizwe bakoze ibyaha mu Rwanda kubata muri yombi arenga kimwe cya kabiri aboneka mu bihugu bya Afurika Ubuganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo byonyine byihariye asaga 800 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bukavuga ko igihugu nka Mozambique Malawi nabyo biri mu biza ku isonga mu bicumbikiye abakekwaho gusiga bakoze ibyaha mu Rwanda cyane cyane ibyaha bya jenoside Asunta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asunta Kaboyi kuri iyo nkuru